lepas Enhlek kwenye utete lumba Umane wenze elini ikla Ona rice to wenza ikupai Au kipanga ni ma Mkwenye upluzi lengada Spali sam mkwenye upluzi lengada Aish, boy bed, upluzi lengada Boy bed, mkwenye upluzi lengada FC, boy bed, upluzi lengada Boy bed, mkwenye upluzi lengada
Exclusive from madnajaw.com.